Waphinda wakwenza lokho akwenze eqaleni mhla isuka linyoka ethinta umsila wayo. Uye yacasuka kwafungama umsinga kwafungama umashu. Bashaya ejanene, bashaya esakwe, badonsa ecabeni.